Minisitebio blamu mugwanga Uganda evudeo ni kakasa kubaluka ukwe chura decha Ebola mubitundu ebyebu ndi bujjo kino kidiridde okukizuula mu nansi wa Kong eyatwalibwa mu ddwaliro lye Kibuli ku bbalaza ya sabiiti eno nga 11 nafa olunaku eyafa ku lunaku nate olwokuna era yafudde obulwadde bwa Ebola wabula abakulu mu ministry y'ebyobulamu bategeezezza nti tewali munnayuganda yazuuliddwa na bulwadde buno wabula basabye nate bannayuganda okubeera obulindaala eri ekirwadde kino era ekyobulabe eri abantu okusinziira ku minisita ow'ebyobulamu Jen Ruth Aceng agamba nti ngabo ministry bakola ekisoboka okulabira ddala nti ekirwadde kino singa kiba kikuta abantu oboli awo tekisaasaanira mu bantu bangi era ng'agamba abantu balina okubeera obulindaala watiwa n'okubanga tebategeeza kuba ebyobulamu n'abakwatibwako mu bitundu okusobola okulondoola abo abateeberezebwa okubeera n'ekirwadde ekya Ebola era ng'ekirwadde ekya Ebola kirwadde kibi nnyo wakati w'okuba nti kitirawo era nga kikwata omuntu okuva ku kukwata ku ebyo ebikwatiddwako China kusa n'ebimuvaamu era nga bannayuganda bakubiriziddwa nate okuddamu okunaaba engalo ne sabbuuni mu bifo byonna gye batambulira mu kinono kikendeze kusaasaana kw'ekirwadde ekyo era ekigambibwa okuba nti ate kyazuuliddwa mu ggwanga Uganda mu ngeri emu wateereddwawo n'essimu ey'obwereere eya 0800 100 06 abantu kwe basobola okusindika obubaka ate basobola okutegeeza minisitule y'ebyobulamu kubateeberezebwa okuba n'ekirwadde ekyo ekya Ebola.